Exclusive from Voxmac.com.
Uyazi
sidlege kuseni sithe kwitafile nyele kodwa ndiyabona inhliziyo zifihlakele igama liba mnani izenzo zibe nzima Siyazana Kota siyapaza misana Kakufika ubusuku Kuveli nyani Sitaka tawantu spila nawo
from Voxmac.com.